Westside Music Block.
It's a Delta Records production.
Mi bataka mkule, kaka ulusa felisilu. Mi bataka mkule, kaka tengenya ndondo. Mi bataka mkule, kaka ziva kukandelela. Mi bataka mkule, onyege juguo. Igwe the girl from Uloziland. Sorry papa, I don't wanna go to Lagos. Sorry mama, I don't wanna go to Abuja.
Nivateka mkule natika mafishitelu. Kakabila kunwa mezi ya mali welu welu. Nivateka kanda ni manga kwa masito. Kakamente na life ya mayadini kwa ghetto. Kakaziva kuswala muu makuli mandongo. Kakalema kote malasha ni kupanga ondo. Nivateka kande kakana nilikute. Kakazo kwa mule nengilu sikalwa ilute. Nivatema blessings yezo kwa valimu. Voigwe vateve kuzolu mwanyi kwa alimu. Nivate fali nyalo nange kulile lingoma. Ninyalela mwali ya lui noti kwa kaoma.
Nivataka mkule, kaka ulusa felisilu. Nivataka mkule, kaka tengenya ndondo. Nivataka mkule, kaka ziva kukandelela. Nivataka mkule, onyege juguo. Igwe anida girl from Uloziland. Sorry papa, I don't wanna go to Lagos. Sorry mama, I don't wanna go to Abuja.
Nivateka kande kakalo vala mastungu. Notika nyuku nyuku kaka olezi kwa mpulungu. Nivateka katongo mwona mboni ya milende. Kaka sitema uza ni kuya panga mangende. Tanilajika bula zili ya ni hea. Kaka eza kulika la kinga ni kea. Kaka kenile kono hapa kayo fea. Nivateka mkule kaka zama hapea. Unakale kaka tola vaseline. Kaka sinateva ni kutola maloshin. Kama barozi landiko na kenito kwa isike kakwa landani ya kato kwa kiuwa.
Nivataka mkule, kaka ulusa felisilu. Nivataka mkule, kaka tengenya ndondo. Nivataka mkule, kaka ziva kukandelela. Nivataka mkule, onyege juguo. Igwe the girl from Uloziland. Sorry papa, I don't wanna go to Lagos. Sorry mama, I don't wanna go to Abuja. Nivataka mkule, kaka ulusa falisilo. Nivataka mkule, kaka tengenya ndondo. Nivataka mkule, kaka ziva kukandelela. Nivataka mkule, kaka ziva kukandelela.